for the party. I say, is it the time for the dancing? Show them, baby, show them the style. Baby, shake your bum, bum, bum.
Baby, 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 kichukie. Oh, kichukio, baby, baby, kichukie. Oh, no mwana kunyumesa sipote. Anyo subwa initanywa mikwete. Oh, no mwana aine waka, na, 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 na. Say aine waka. Oh, no mwana aine waka, na, 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 na. Say aine waka.
Baby, nifuze mapenzi niko lana. Cheza tu chini kusike kiuno. Ni muziki noma tutaupigia ngoma. DJ nomba tupigia yo muziki imara. Kinu kiro kio kubinga stressi. Ata kwenda kuzina tuwe muka fasi. Baby ana mwije tulie hakasi. Baby cheza tu chini bumbu. Wamazale tuko na American Haiti. Spend money, life is short. Speed the governor miko behind the mic. Next level leo mpele tunasonga. Wagai wanatamani kwa street tunabonga.
Baby, 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 kichukie. Oh, kichukio, baby, baby, kichukie. Oh, no mwana kunyumesa sipote. Anyo subwa initanywa mikwete. Oh, no mwana aine waka, na, 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 na. Say aine waka. Oh, no mwana aine waka, na, 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 na. Say aine waka.
We kichukio zaina. Ija kunu kufuke ankaina. Kima nyirete wesiga samuna. Ija kunu kumbekele kalina. Takuramu usente njine mumu waleti. Nete waini borundi yogati. Kwena kukande kande kachapati. Baby bend down, take it agati. Mwando kunyumiru wabu milisikati. Luni kutwale mubaketi naiti. We salama ready ne salama whitey. Tukumbire hamu already kapiti. Ulia mapozi ne jelo rapo wakagi. Yeah, ibata chukia sunda siva. Kaniza yabura, 1, 2, sunda bam bam bam.
Look my eyes full love my heart. I wanna survive, never losing my life. This is not election, but you're my candidate. They want to find true love, we need to follow your heart.
Sago no mwana murugeho. Toku musobo uralika musaleho. Baby, saba kyo kwenda wakue. Nibona rugabula ya majaga roho. Mwana, kichukiru mnyavarugo. Limukuyo gwano kere virungo. Tonywa busero nywajisi wa mango. Ono mwana kuro watalia muhugo. Nyowe na weduka itamukago. Muro wake pilo amusago. Akumukwata unkumuteka ampingo. Baby, kichukio warumio yuane kila.
Baby, 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 kichukie. Oh, kichukio, baby, baby, kichukie. Ono mwana kunyumesa sipote. Anyo subwa initanywa mikwete. Ono mwana aine waka, na, 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 na. Say aine waka. Ono mwana aine waka, na, 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 na. Say aine waka.
General rapper zaga zaga. Aki expande beats.